awolwa tuka omusajja nga wasa mukazi we n'omusajja owegono ebizibite byalwa okutuuka uwe listen kukyala neiba buli kiraba akaaba kubanga bba abamu kubanga eyabba empikuluba oluusi omwami n'asamba nze nasooka kulowooza nti n'omusajja wabuba omusajja ono ye busaawa tabeerangako soba ekyokuba omukazi w'ekimulinyanga kibaaba n'ensaasira n'omukazi wattu oyo baaba kuba emboko kuli saawa ziba kinyookanga taaba musajja mukazi we yeetaaga kuwembejja gwe omusajja mukazi we yeetaaga kuyisanga mu mbejja mulaga omukwana b'ebweru bakuyita obutijja n'endaba by'okolamu tebijja maama w'abaana omukubira mu maaso g'abaana omusamba ekiraawo olomanga mpa abaana kati oli kifaananyi kikyobeera olaga eri abaana olimba naye by'okolamu abaana ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina weetaaga saala weetaaga kusabira swala oli musajja n'abakiye kwata swala ng'omusaala gwonna ogumalira mu bbaala ng'eno bbaala nga bw'okyakaza byana biwala kyokka nga beeka bo bawalese basuza enjala bali mu kizikiza tewali mafuta mu taala tuswala eri abako naawe kirowoozeeko omukazi we yali embooko kati asiibuuse aweebuuse n'enviiri ziseenyuuse musajja mukulu nze ndaba kyekiseera okyuse kuba waka wootale kamera ojja kusanga alumwawese olimba naawe by'okola abaana ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina toli musajja mwavu by'okola biraga bugayaavu abanabo bakoma mu P7 mu kyamusanvu bonna basiiwuuse nga be basiize vvu kyokka gwe taata waabwe ogeze ogeze nga ndyo abaana tobalagalaavu bw'obakuba oba bunyankovu balira baddiibu n'obulamu obutangaavu ne maama waabwe akukyabulirwa awulira nti ndojja gw'ova kimu kukuyita nti egwennume mu lujja ne bw'ateesa omugirayo migere nga ninja wamuwase wamugamba nti n'omutima gwali gutujja ne musajja nze ndaba by'okola tebijja ekikufuula omusajja bubeera buvunaanyizibwa ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina kwe kulabirira famire yo yonna essaawa bina ekikufuula omusajja kumbiikiriza ekikufuula omusajja vunaanyizibwa ekikufuula omusajja ng'emaanyi golina bwebityo bwe biba Valleca Records my man Lumix and Easy Takes on the beat right I'm your man GNL this is real life dog let of women get beaten up abasajja oluvamu emitima gikalubanga mayinja